نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تنغو قمبلا نغو بانغونو زا نكاني يوكو زا درود أبناو تي موينو درود ndipo lelotu mutu wa hadithi yatu ya lelo ndi kupeza sawabu zoma sulila akapolo okwana 10 kupeza sawabu zoma sulila akapolo okwana 10 kutakasula kutambasula momveka bwino mutu umenewo kutanthauza nuna kuti kupanga ntchito yabwino kuchita ntchito yabwino imene inga kupezetse sawabu unoti malipiro kwa Allah subhanahu wa taala okhala ngati wewe wamasula akapolo ukwana 10. Sayyiduna Bara bin Azib radhiyallahu anhu afotoza nuna kuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adati amenanga ndiwelengele durud kamodzi malu mwa durud imeneyo Allah subhanahu wa ta'ala azamulipira munthu ameneyo sawabu zokwana 10 azamfufutira kunoti azamkhululukira munthu ameneyo machimo ake sokwana 10 komanso azamukwezera ulemerero wake ndi masiteji okwana 10 komanso durudi yomwe adawerengayo idzakhala njira yompatsira sawabu zomasula akapolo okwana 10 ndiye china jesi nima kuma ndi nkhani yake pali nkhani imene ili yokoma kwambiri ndipo mutu wa nkhani imene ndiwonena kuti khumbo lofuna kukhala limodzi ndi Nabi sallallahu alaihi wasallam ambiri ife ena mwa ife ochuluka afe timalakalaka kuti pa tsiku la kiyama zakhale limodzi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi kumasangalala kumanjoya kumamwa kumadya kumacheza ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumanofunso nkumati kodi ndishani chimene ngathe kuchita kuti mpakana ndikakhale limodzi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallama andi apa nkhani imene titakambirani ndiyokhuza ndi ntchito imene iweyo ungachite kuti mpano ukakhale limodzi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallama tsiku lina sahabi wina radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa taala asangalasidwa anabwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndipo adamuuza mtumiki sallallahu alaihi wasallama momufusa o nabi o mtumiki o mtengo wa Allah ndinu wokondedwa kwambiri kwa ine kuposa mmene ndimadzikondera ine mwini kuposa so chuma changa ndi banja langa ndikakhala kunyumba kwanga ndimayamba kuganiza za inu ndiponso sinimakhanzikika yayi sinimayipeza kapena kuti sinimaupeza mtima pokhapokha nditakuonani unabi wa Allah sallallahu alaihi wasallam ifa ndiyo sapeweka mukadzamwalira mudzakhala apa mwamba kwambiri ifa choti ndinu nabi komanso rasul wa Allah tabaraka wa taala ndinu mtenga wa Allah ndisi zingatheke kuti pa tsiku la kiyama tikakhale khomo limozi likakhale rumu imozi likakhale limozi yayi pamene ine ndidzatalikirane nanu sezati ineyo ndidzatalikirana nanu ifa cha kushepa kwa stage yanga kapena kushepa kwa ushimbishimbi wangu pashawa wa matero then on nabi sallallahu alaihi wasallam nkutenga sinngadzapese mwayi wokuonani nthawi zonse ndikaganizira zakusiyana kumeneku komwe kudzabwere chifukwa cha imfa ndimakhala wokhumudwa ndikukhudzidwa kwambiri ndiyetibvere kuti kodi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankha kuti chani anati rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakhala chete kufikira pamene mngelo amene ndi jibrila alaihi salam adabwera ndi aya iyi waman yuti llaha warrasul faulaika maa alladhina an'ama llahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina washuhada والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ndipo amene ankamvera Allah subhanahu wa taala ndi kutsatira suna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam iwowo ndomwe adzakhale pamodzi ndomwe Allah subhanahu wa taala adawadalitsa kuyambira aneneli alaihimu salam anthu onse amene ali olungama mashahidi asilamu amene adafera kunkhondo ndi anthu abwino taonani ubwino wokhala nawo pamodzi iwowo ndipo nkhani imeneyi mukayipezatu munkhani mu chitabu chimenechi kutchedwa kuti al mu'jamul awsat, peji yake 477.